as I break up on this again. When is zawadi yangu my dear, ila utakacho na kutafutia na na dia. Umewazidi kwa vyote, icho nachojua yoga matenshi. Nikidandoka nyokote, mdogo mdogo nawe tulisongeshi. I'll be there for you my lover, would you be there for me my lover? Give up a coco on a penance. Some money fight, baby, me, I don't care. Bogus it to book or try to net it back, cause we don't mind that.
La 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 la.
Me look in your eyes, don't know why, but I feel so alive. Shorty yako sharp sharp kama wembe, anapenda dub, anapenda rap na marege. Turn down the lights kwenye wivu kiwa rambe. Turn up the vibes kwenye mili mindo captain. Kitu polite baby, wachazi tubambe. Usha ni jazz na no mana niko satin. Zawadi ya rose kiza float and by 10 uniso. Never keep it on the low, better know that. Na kanido tutabos kaze roki mimoju. Hakuna kasoro ya kuzone out. Kwa horizon, you are the antidote and the poison. Kwanza ukisonga na emotion, ni kama uli mix love potion. Love confession. Na 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 na. 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 Na 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 na.
Exclusive from SureLoaded.com.